You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
labada dhinac ee xisbiyada siyaasadda federaalka ayaa cambaareeyay xagjirnimada islaamka kadib weerarkii Bourke Street ee magaalada Melbourne. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in khatarta ugu weyn ee xagjirnimada diintu ay ka imanayso waxa uu ugu yeeray fikrada fog oo khatara oo xagjir islaamiyiina. Mr. Morrison ayaa sheegay in isagoo ah qofka ugu horeeya oo difaacaya xurriyadda diinta, haddana uu sidoo kale noqonayo kan ugu horeeya oo farta ku fiiqa markuu arko xagjirnimo.
I've got to address the real issue here. I've got to call it out. Radical, violent.
Waa in aan ka hadlo arrinta saxda ee jirta. Waa in aanan ka gaban oo aan ku tilmaamo waxa ay tahay oo ah xagjir fog oo rabshadoon Islaama oo ka soo horjeeda sida aanu u noolnahay. Hogaamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa dhankiisa sheegay in maamulayaasha iyo hay'adaha nabadgelyada looga baahan yahay inay gacan bir ah ku qabtaan dadka fulinaya falalka shaydaannimada ah.
Ever since 2014, there have been the security threat in Australia has been upgraded.
Laga soo bilaabo 2014-kii, heerka khatarta amaan ee Australia kor ayaa loo qaaday, waxaana kala shaqeeyay ra'iisul wasaarayaashii hore ee Tony Abbott iyo Malcolm Turnbull iyo ra'iisul wasaaraha hadda jooga Morrison. Waxaan wadaagnaa rabitaanka aan ku doonayno inaannu sameyno wax kasta oo looga soo horjeesan karo fariimaha xagjirka islaamiyiinta oo rabshadoonka oo gashay buu yiri qaybo yar oo ka tirsan kooxo yar oo la xagjiraysiiyey. Koox u dooda qaxootiga oo la yiraahdo The Refugee Action Collective ayaa ugu baaqday hogaamiyaasha siyaasadda ee federaal iyo kuwa gobolba inaysan u isticmaalin dhacdadii Bourke Street mid cunsuriyad lagu abuuro. Chris Breen oo ah afhayeenka kooxdan ayaa sheegay in masiibadan aan sabab looga dhigi karin in cabsi aan jirin la abuuro oo ajendayaal olole laga dhigto. Wuxuu intaa ku daray in dad aan waxba galabsan oo Australia qaxooti ku yimid ay hadda walaac dareemayaan. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa ku booriyay shacabka reer Victoria inay adadeeg muujiyaan oo aysan u jixin qatarta argagixiso. Mr. Andrews ayaa sheegay in shacabka looga baahan yahay inay hawl maalmeedkooda wataan. Dhanka kalena baaritaan lagu hayo dhacdadii Bourke Street ayaa sii socota kadib markii nin Soomaaliye ku dhashay oo hay'adaha amaanka hore ay ugu yaqaaneen inuu fikrado xagjira aaminsan yahay uu gaari dab qabad siiyay 3 qofna mindi geliyay. Nin 74 jira ayaa goobta ku dhintay halka 2 kale isbitaalka la geeyay oo halkaasii lagu dabiibayo. Booliska Victoria ayaa xaqiijiyay in ninkan falka geystay uu ahaa nin Soomaaliya oo 30 jira. Taliyaha booliska ee gobolka Victoria Graham Ashton ayaa sheegay in ninka uu doonayay inuu khasaare xoogan geysto.
Looks like there's been some attempt to light a fire and some materials were there that would
waxay u muuqataa inuu isku dayay inuu dab xoogan daaro laakiin ay sidii la rabay ugu shidmi waayday. Kooxda Islamic State ayaa sheegatay weerarka inkastoo aysan wax cadeyn bixin. Ciidanka la dagaalanka argagixisada ayaa maanta oo Sabti ah 2 guri oo ku kala yaala Werribee iyo Meadow Heights baaritaano ku sameeyay. Sihayaha ku-xigeenka taliska booliska federaalka Ian McCartney ayaa sheegay in hay'adaha ammaanku aysan ninkan u arag inuu khatar ku hayo ammaanka qaran. Dhanka kalena kulan ay maanta oo Sabti ay isugu yimaadeen xubno ka tirsan jaaliyadaha Afrikaanka ayaa laga soo saaray qoraal lagu cambaareeyay falkii Jimcadii dhacay. Kulankan oo ay ka qayb galeen jaaliyadaha Afrikaanka oo laftigooda dhowaanahan ay soo wajahday dhacdooyin warbaahintu ayaad uga hadlaysay ayaa u muujiyay Soomaalida taageero. Waxaana kulankan hogaaminayay oo soo qaban qaabiyay mid ka mid ah jaaliyadaha Soomaalida ee magaalada Melbourne. War saxaafadeedka lagu cambaareeyay falka ayaa waxaa warbaahinta u akhriyay Sharma Kefarax, waxaana lagu yiri dhammaan bulshada Afrikaanka ee Australia way ka naxeen, aadna way uga calool xumaadeen dhacdadaasi. Waxaan ka midaysannahay, ayaa la yiri, cambaareynta falkan xun ee fawaaxishka ahaa ee dhacay Jimcadii bishu ay ahayd 9-ka. Waxaa sidoo kale war saxaafadeedka looga tacsiyeeyay dadkii dhibku ka soo gaaray weerarka. Waxaan garab taaganahay, ayaa lagu yiri, dadkii dhibaatadu ka soo gaartay weerarkaasi waana uga tacsiyeynaynaa qoysaskoodii iyo saaxiibadood. War saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu tilmaamay in shacab weynaha Afrikaanka ee gobolka Victoria degan ay yihiin dad markaasi shuruucda dalka ilaaliya.
Majority of African Australians in Victoria
aqlabiyadda shacabka afrikaanka ee reer victoria waa dad sharciga dhowra wayna cambaaraynayaan fal kasta oo khatar gelinaya nabadda iyo xasiloonida iyo dhaqamada kala duwan ee gobolkan victoria aan dhammaanteen ku jecelnahay ayaa lagu soo gebagabeeyey war saxaafadeedkaasi
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.